M Records.
Kumbimbi on the mix.
Oya baba sikeli metoka mbali. Wacho chodo kwa joy. Wena mama sikeli metoka mbali. Wacho chodo kwa joy. Wacho chodo kwa joy. Joy, joy, we are po joy. How joy, joy, what a ton of joy. How joy, joy, we are po joy. How joy, where baba, where zombie? How joy, where zombie? How joy, how joy, where zombie? How joy, where zombie? How joy, how joy. Ulikuwa hapa toshi ukisikia shuri vigodoro so mchezo paka asubuhi. Hata kama unanijua fanya unijui. Sasa saivi nasikia kina chui. Wanajiona maziwa alafu kumbe tui. Ila hapa kwangu mimi awasumbui. Doma na nao uliza hamjui. Oya baba we zombie. Haujui we zombie. Haujui haujui we zombie. Haujui we zombie. Haujui haujui. Oya, aliye stage ni ashuke. Hajui kuimba ashuke. Anatucholesha ashuke. Alafu anatuchosha ashuke. Oya baba mimi namshosha. Mimi namporomosha. Mimi namshosha. Mimi namporomosha tonde mimi namshosha. Mimi namporomosha. Mimi namshosha. Mimi namporomosha. Skia, zaga sumu kapala ndio wafalme. Makaveli na kadodo sipime. Mzee wa boxi jina lake Mikune. Ya, wala niseme tu haina budi. Dula makabila baba yake ni sudi. Bado hujajua masela kabla ya mashala alikwepo niga simela. Mimi nasema acha ushamba mani fongo nilijei wa sholo mwamba. We zombie wewe, we zombie. Haujui, we zombie. Haujui, haujui, we zombie. Haujui, we zombie. Haujui, haujui. Sasa mbona nareta reta ubora. Si hatupendi ubora. Wa nareta reta ubora. Si hatupendi ubora. Unadogo ni msanii alipiga simu. Eta nataka kolabo fukoni ana F10. Hajajua mimi mwenda wazimu. Nikamwambia fumba macharafa sabu mpaka kumi twende moja. Bili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Kila mbele chop, twende mbele chop. Kila mbele chop, twende mbele mina sema. Kila mbele chop, twende mbele chop. Kila mbele chop, twende mina sema. Twende chop chop, kule chop chop. Jo chop chop, twende mina sema. Twende chop chop, kule chop chop. Jo chop chop, twende.